waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
kooxda isis oo isticmaalaysa qoraallo afka ingiriiska lagu qoro oo lagu daabaco internetka ayay ugu baaqeen taageerayaashooda ku sugan australia inay weeraro ka geystaan xaafado melbourne iyo sydney ku yaal iyo weliba goobo caan ah waxaa ka mid ah xaafadaha kuwa ku yaala sydney xeebta bondi iyo xaafadda dadka badan oo kala dhaqamada duwan ay ku nool yihiin ee brunswick ee magaalada melbourne goobaha caanka ayaa waxaa ka mid a baa la yidhi labada garoomada cayaaraha cricketka ee ugu waaweyn dalka waa m c g oo melbourne ku taala iyo s c g da oo sydneya iyo weliba sydney opera house madaxa hay-adda dhaqamada kala duwan haas dalaal ayaa a b c da u sheegay in shacabka looga baahan yahay inay digtoonaadaan laakiin ay fahmaan danta laga leeyahay qoraalka internetka lasoo dhigay waxay ila tahay in bulsho ahaanna looga baahan yahay inaan caqli nagu filan yeelano oo aanan ku dhicin dabinka looga dan leeyahay hanjabaadahan sababtoo ah waxaa la rabaa in lagu abuuro cabsi iyo nacayb waxaana laysku dayayaa in bulshada lagu kala qaybiyo waxaa la rabaa nolosha dadka caadiga in qalqa la geliyo si dadku aysan isu dhexgelin sababtoo ah haddii taas ay ku guulaystaan qayb ka mida danahoodii ayay gaareen melbourne cricket ground oo la sheegay inay ka mid tahay goobaha la sheegay in la beegsanayo ayaa marti gelin doonta cayaaraha finalka ee a f l ka asbuucyada soo socda wasiirka cadaaladda federaalka michael keenan ayaa sheegay in taageerayaasha cayaaraha aysan ahayn inay cabsadaan marka ay cayaaraha daawanayaan ama u socdaan wuxuu wasiirku channel 9 u sheegay in kooxda i s cadaadis weyn laga saaray dhinaca bariga dhexe haddana ay isku dayayaan weeraro ay ka geystaan goobo fogfog marka goobihii dagaalka looga guulaystay isil waana ku burburinay buu yidhi suuriya iyo ciraaq markaas si ahaan waxay sii ballaarinayaan hanjabaadaha ay ku doonayaan inay awooddoodu jirto inay ku muujiyaan ayagoo ku baaqaya weeraro laga fuliyo reer galbeedka nasiib darra austareeliyana kama tallaalna ayuu yidhi hanjabaadahaas iyo khatarahaasi ra-iisul wasaare malcolm tambal oo ka qayb galaya shirka madaxda koonfur bari aasiya oo ka socda laos ayaa sheegay in baaqa kooxda i s uu markhaati u yahay baahida loo qabo iskaashi xagga ammaanka oo dhex mara dalalka gobolka mer tambal ayaa sheegay in weeraradii u dambeeyey oo ka dhacaya caalamku inay muujinayaan khatarta ka iman karta qof keligiis isdira isagu ama waxa loo yaqaano lone wolf uu weerar fuliyo
individuals who for a variety of reasons may be radicalized often associated with mental illness frankly can be radicalized very quickly
shaqsi sababo kala duwan awgood ay dhici karto in xagjir looga dhigay oo inta badan lala sidoo kale lala xiriirin karo cudur xagga dhimirka oo runtii ay dhici karto in si deg dega xagjir looga dhigay oo markaasi laga yaabay inay falxun ku kacaan sidaannu ku aragnay magaalada niis ee dalka faransiiska waxaa ajendaha ku jiray arrimaha ammaanka markii wasiiradda arrimaha dibadda julia bishop ay barlin kula kulantay wasiirka difaaca jarmalka miss bishop ayaa sheegtay in labada dal ay ka wada hadli doonaan macluumaadka fikradaha iyo khibradaha iyo weliba sirdoonka si aanu uga hortagna bay tiri in muwaadiniinteenna aan maskaxda aysan ka xadin kooxaha sida i s oo kale ah
discussion on a whole range of areas and on many areas where we can do more together
waxaanu yeelanay wada hadal wax ku ool ah oo si daacadnimoa u dhacay waxaana ka hadalnay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka xagjirka iyo kooxaha xagjiriinta ah rofesor greg parton oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada kana tirsan jaamacadda deacon ee magaalada melbourne ayaa sheegay in hanjabaadahanu ay yihiin borbogaandada kooxda i s wuxuu a b c da u sheegay inay tahay in dadweynuhu aysan waqti isaga lumin inay ka walwalaan
hanjabaadaasi
waa arrin ay tahay in booliska iyo hay-adaha ammaanku runtii ka walwalaan waxay joojiyeen in 700 ilaa 800 qof ay dalka ka dhoofaan 18 bilood ee u dambeeyay. Marka dalka waxaa jooga dhalinyaro badan oo iyagu isku buuqsan oo tallaabo degdeg ah qaadi kara, waana taas waxa IS ay ku tashanayaan ama ku xisaabtamayaan. Wax kale ma aha ee waxay rabaan in shaqadooda cid kale ay u qabato.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.